andal
e andal ana weli
faamo wala andal
ana darta
andal jogi o andal
ana
darta teydude andal
ngonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal sabi mo wala andal wala bi aduna mo wala andal yo bumɗo aduna kana darten andal si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna cakkite lobbe laahara darten andal andal ni jogindi maako darten andal anduɓe andal kañum wawi andude siimuɗum andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara ɗenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko e sabi e ngal ɗo andal manngal e dewtere mawnde windande J Vernon Maggi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Bandiraɓe am worɓe e rewɓe, mi jowti on to hettuɗon leyɗe aduna oɗon kettindi min fuu. Miɗa seyi faa sanne yottinde on mbiɗe dewtere seniinde e fulfulde. Andon min woni giɗo mon iwde transport de radio konngol wayraago. Miɗa woodi faa jooni yottinde on iwde e ley dewtere wiyeteende dewtere yaltunde, kabaaru kuɗɗe ɗe Israelankooɓe haani wonnude faa ndewira lamɗo, ɗum woni ko wiyete suudu dewal. Ndenno mi holliti on kanye e leɗɗe tawanoɗe ana jilla faa gollire ndu suudu dewal ndu waawaano jiiɓaade. Hono non du Almasihu Iisa yo neɗɗo gooto kaa andon alhaali lamɗo ana e makko, alhaali neɗɗanke du ana e makko. Ɗe kuɗɗe ɗiɗi waawa jiiɓnureede e Almasihu Iisa, sabu andon Almasihu Iisa wana hono ko yimɓe wiyata annabaajo ɓolo tan, kaa omo woodi e alhaali lamɗo. E ley majjum miɗa yiɗi janngen ley linjiila Yuhanna suura arano aaya sappo e nayi o. Anni ko wiya konngol ngol laati neɗɗo on hoɗidi e meɗen, on hoɗidi e meɗen, o kewɗo hiine e goonga. Min yihi teddengal makko, teddengal hono ngal bajjo heɓata e baamuɗum. Ndenno eɗen mbaawi heɓude faamu Almasihu wana neɗɗanke ɓolo tan, mo wana annabaajo warɗo faa waɗa kayefiiji tan, kaa hono no mo laatori neɗɗanke ni, ɗum woni mo tawaama omo yolba, mo tawaama omo ɗonɗa, kaa ɗum fuu e taweede omo woodino e alhaali naadu e mbaadi lamɗo e makko, sabi mo lamɗo jaati. Kanko woni ko hollititta alhaali homo lamɗo woni. Almasihu Iisa abada tawiraaka e luttol, abada nangaaka e luttol. Ndenno e ley majjum eɗen kaani faamude ɗe kuɗɗe. En njahan yeeso faa jooni en ngartan e kabaaru haala keesu aadi o. Keesu aadi o ana wonno kuɗɗe yogaaje e ley muuɗum. Ndenno so eɗen yiɗi heɓude faamu e banngal majjum, eɗen kaani ɓattaade dewtere Ibraninkooɓe suura jeenayi aaya nayi to. Mi waran mi jannga nokku o. Anni ko wiya ley keesu aadi o ina woodi taabawal moƴƴinirangal kanye to uurre mbulete e keesuwal amaana takkirangal kanye gereeji fuu. Ley maggal ton ina woodi sawru Haaruna willitinondu e alluuje kaaƴe bindaaɗe amaana e loonde kaaƴe resiraande mana, ɗum woni nyamdu maɓɓe ndu. do maggal na wodi ko nandi hono malaika en wiyetebe keruba en ko jogi teddengal lamdo ina huri nokkure to hakkeji njafete ni heji wala ko min kal ndenno elei jandeji me jabbidi mi tawama mi da holli town mana o yo tagumansa holli taw almasiu isa woni mana ngurndam dum woni buru ngurndam mi tawama du mi da holli town almasiu isa wi wari fa tabintina nadu yottina jamiroje lamdode wana fa mo bantina de waddimo ndenno so en jehi yeso tabal amana wonirado kanye o ana hollita kanankaku almasiu isa mo rimama mo kananke mo wodi aduna mo kananke mo dali aduna mo kananke mo imitike maide mo kananke nondu andon almasiu wartan aduna ida bere yo kananke nden ko lamdo aniyi ko fu heban tabintinne sabi lamdo ana hollita sabi lamdo ana hollita en almasiu waran nyande wotere yo kananke kanankobe kanyum e yo kananke kanankobe elei majjum kasen mida yidi ngaren jangen elei sura jeegom linjila matta aya mudum chapantati edidi. Ka fadde nden mi ndardan hettudo masingaaji o walla on hebude faamu e anditore amen naadu ko wiyete adressi amen ko
so odon jidi famde nde do dewtere binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numero ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi filitite 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Den tiabo ndenno anni ko lingila Yohanna sura jeegom ay chapantati idi wihi bangal almasiu isa jabibe wihi mido halana on gonga wana musa hokki on nyamdu iwrundu do kam babirado am hokki on nyamdu latindu iwrundu do kam sabi nyamdu ndu lamdo hokkata ndu woni iwroru do kam wurnoru adunaru ndu ndenno almasiu isa wonino bataki joman hedande bi adamanke dewtere ana hollita du kanko wonno abada kanko woni hala lamdo kanko woni fuddode e chagite ndenno ko lamdo yidno yottinde bi adamanke fu e almasiu isa woni ko hibbi dun sabi idla engarol almasihu aduna hebama tajoral kanko woni neddanke iwrudo e lamdo fa hibbi sabu fay hunde hebaka ko mo nangire e mudum dum woni mo waday fay hunde ko lati lutti nadu hakke en jahan yeso fa joni almasihu isa tawama ana hala hono annabajo du ka wana dun tan omo hollito du hono yottinowo sadaka ka elei majjum kanko woni ko hokki hore makko hono sadaka hibbudo dun sabi elei ko darteten yaafa lutti e mbawa kasen heddade eden hirsa dabaji ngaden dun sadaka labbinowo en ka almasi wari hokki hore mun lamdo faso en goddini e mudum fu eden keba labbinede e luttiji meden nden kawral wadan hakkunde enen bibbe adama e lamdo jomirado tagudo eno en jahan yeso fa joni e ley majjum mida yidi jangen e ley bataki pierre arano sura arano aya sappo e jetti fa yottade aya sappo e jene anni ko wiya odon andi lamdo sottiti on e baladdi bondi di mamiraabe modon jokkuno o sottitirai on e hunde hantotonde hono kanye ma chardi ama o sottitiri on e iijan almasiu isa teddinojam kam laati hono bimbalu kibungu ngu wala sokotu en jahan yeso e le jandende mida yidi jangude aya nogay o ko yidi famen lamdo subikemo gilla tagay adunaru de banginimo e le balde cagitotode de sabe meden sabe makko latoridon gondinbe lamdo irtindo o e mayde kokkudo teddengal fa gondinal modon e ko kedidon fu ina woni nadu ina irira on to lamdo denno ko Pierre yidi famen woni e iijan almasiu isan godudan nafadan woni ko sottitiraden nadu yaltuden e hakkeji meden sabu fay hunde goddun wawa labinden iwa en na itta en e hakkeji meden yeso jomirado so wana iijan almasiu isa nafojan dam wana kalisi wana kanye wana hey jawdi tawandi fu gondi wala wawundi labinde en yeso jomirado ko iwi e almasiu isa denno mo wari mo hokkiti hore makko hono sadaka kibudo mo sakki iya makko de gada majjum mo ngabbi do kam ton woni ko mo jodi e nyamo lamdo jomirado fa nyende kite sabu mo wardan kasen e annora e teddengal makko non mo gondinali mo fu anda ti dalla wodanan e ley majjum mi da yidi nanen jimol iude e yimowo mawdo andirado nowrawgo jallu
sa anda ni andita Ni andita kaisa ombi Allah fa anda ni andita kaisa ombi Allah fa anda ni andita Sa anda ni andita kaisa wonawo sa anda ni andita kaisa wonki Allah sa anda ni andita Sa anda ni andita kaisa wongulam sa anda ni andita kaisa wongi Allah sa anda ni andita Thank you. sa andani andita kei sa won gonga sa andani andita kei sa won di alla sa andani andita kei sa won di alla sa andani andita kei sa won gonga sa andani andita kei sa won di alla sa andani andita kei sa won di alla
dantiabo fa sanne nowrawgo jallo denno eden kani andude Almasihu Isa hokkiti hore mudum hono sadaka mo rufi iya makko sabe hakkeji meden elei majjum mida yidi jangande en sura nay iwde le bataki Ibrahim kobe aya sappo e nay fa yottade aya sappo e jeegom anni ko wiya denno sabe eden godi mawdo almami en jaado do kamuli on woni Isa bi lamdo fu ti goden hala goddinal meden fa woda en gala mawdo almami en mo wawa yurmade lokka kuji meden ama mawdo almami en mo goduden on darti donama hono meden do hunde fu de wasaki wadi hakke ndelle chusen battade jodorgal laamu lamdo jom moyere fa keben yurmede e moyere fa mo walla en e tampiriji meden ndenno eden kani battitade yottinowo sadaka gondo do kammo dum woni Almasihu Isa godudo fa abada nyamu lamdo e do makko wawurden hebude nema e mallitango ndenno handen gondimbe hewbe anandarta kanyum e ko e munen habade e do bawde mudum fa jalo torraji ngarandi e mudum di tawene gido e mbawa fe sabu e ngaladen sembe eden kasindini e malligu ngum ballingu e Almasihu Isa woni ko wawden hebude sabi kanko e dow bawde makko mo wawti mayde mo ribidum de mo immiti o mo wuri fa abada denno sakirado e ley majjum mida yidi jangen e ley bataki Efesun kobe sura arano aya sappo e jenay fa yottade aya nogay anni ko wiya lamdo noddiri en e kewal barkeji di fodi hokkude yimbe mudum e bawde mudum mawde golloje ley meden enen gondinbe bawde golloje ley meden den e bawde de o irtiniri Almasihu Isa e mayde o joini dum gere nyamo makko do kammu fu wo gotun ton Almasihu laamoto jomiraabe bawde wombe do kammu inde mudum ina buri inde wawbe fu teddude ley adunaru do e ko warata fu lamdo watti hunde fu e ley bawde Almasihu de wadi dum horejo gondinbe fu kawrital gondinbe ben ina wayi hono bandu makko wo kibbal makko kanko du hibbinta hunde fu sakiraabe worbe rewbe eden jiha e on nokku no bawde Almasihu Isa futi e gondindo fu dum sabi denno ko kasindin en woni gondinde e sembe meden fu e kanko yottinowo sadaka jodido nyamo lamdo o dum woni almasiu isa de kudde de njihuden israelan koobe ana tindine fa ndewira dum lamdo de fu yottagumansa almasiu isa woni ko hollititta ndenno kanko woni yottinowo sadaka kibudo mo warrai e le suudu dewaldu e sadaka dabaji nadu e iyam dabaji ko mo warri woni iyam kanko e hore makko dan iyam ana wodi bawde labbinde en e luttiji meden so ni tawi eden jaba goddinde nyagunde am woni yo lamdo hokku en ciusal tawede eden goddina e almasiu isa yalla kisinda meden ana iwa e sikki sakka sakiraabe worbe rewbe mida yidi ndenno foftiren e nanande cereedi seeda ndenno min dardan hettudo masinaaji o walla en fa nanen cereedi seeda dan tiabo fa sanne ndenno en tawanoma naadu mi tawanoma mi da hollita on gudde waawde tawede e ley nokku senido mi holliti on hala kabaru kesuwal adingal mi haltani on hala do buruje de dum woni tabal do buru o wadetedo joni mi da yidi hollutude on kudde hande tawede e nokku senido arande fu hala tabal o buruje de jojinte ndenno kudde tati waawi tawede e ley nokku senido arande fu yo mottile wonirado kanye o idabal en jihi tabal do buruje de wonnetedo tatabal en garan e nokku o urdiji di duppetedo ndenno dum woni ko tawete e nokku senido do bibbe israila hani tawede ana tedduna lamdo do arande fu mida yidi keben famu e ko mottila kange o hollititta mottile kange o ko hollititta woni almasiu isa kanyum woni foyre aduna o tabal do buruje de jojinte do du ana hollita almasiu isa yo buru ngurnowo do urdiji di duppetedo ana famina en kabaru nyagunde ndenno almasiu isa kanyum woni nyagon todo en burdo fu mawnude handen bange lamdo abirado meden e dow tabal do buruje de jojintedo buruje sappo e didi woni ko woowi naadu ko hani tawede ana jojine don ndenno buruje sappo e didi de ko hollititta woni siiji naadu bibbe yakuba sappo e didon be woni ko dum hollititta denno e ley majjum mida yidi njehen yeso e ley jande ayaji meden de mi jangan aya nogay e tati lamdo wihi Musa fa joni a wonnan tabal iwrude e lekki kahiki junne tabangal ana hani warude e newre jungo nde didi yajugol maggal ana haura e yayne jungo woto towgol maggal du ana hani warude e newre jungo e feccere denno ko han don famude woni tabal do buruje de jojjintedo ana wara e kesu adio aya nogay e nay mo wihi kasen a wadan e tabangal kange dime ngada e sera maggal fu hebbinangal nadu hufirangal e kange dime denno o kange wadado e sera tabangal ana hada buruje de samude aya nogay e joy ngada e sera tabangal kange fa heba nangire tabangal denno dum fu wadama fa tabangal heba nangode nadu nangede wawe nange aya nogay e jenay ngada lehe kollode e kudde godde nadu tasaje dum fu fa gollire de ngada dum kanye dime aya chapantati ngada e do tabangal buruje nyande fu yeso am denno buru o ko holtitta woni almasiu isa dum sabi tabangal ana wawi latade goddum sakirabe e bandirabe hedibe kam wakkati ammo regike unne mida yidi accude jandende e o nokku ka ko yidimin famen woni almasiu isa woni ko dum fu wadira sabu ana way hono dum latoto tagu mansa ko warata wada e ley gurnam almasiu isa sakirabe am worbe rewbe mida nyago yo lamdo hokku en famu miloji lamdo di yalla eden keba chusen gondinen e almasiu isa iwen e hakkeji meden yo lamdo wondu e modon lamdo holla en wakkati goddo jam e cellal e do alhorma isa almasiu amina
kettini do joni ko ye iwde e suudu radio transworld radio anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio Transworld Radio Le lam hollu en wakati goddo kasen tawe e enguri e en chelli chede chede chiyi koy am